chiefs that were abducted in Mandera have been released.
Gudoomiye xaafadeed yadii laga afduubtay Mandera waa la sii daayay. Iminkani waxa ay gacanta ugu jiraan saraakiisha amaanka. Waqti walba oo hadda ah guryahooda ayay soo gaari doonaan. Tani waa war wanaagsan. Waxa ayna ku timid dadaal iskaashi ah dowladda. Waxa ay go'aansatay in ay si wada jir ah ula shaqeyso dadka deegaanka iyo dowladda hoose ismaamulka Mandera.
We decided to work together with the community and to work with the county government of Mandera.